Iyi ni Radyo Özgürlük Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 Radio Ijwi ryobora abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri www.radioyacu.com muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibura ry'akazi ni ikibazo kiri henshi ku isi kandi kitajya gikemukira rimwe na rizima kuri bose. Kuva mu kwa gatatu mwaka 2020 ubwo ikiza cya virusi ya corona cyadukaga, ibura ry'akazi ryarushijeho kwiyongera hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari habarizwamo u Rwanda n'u Burundi. Mu kwezi kwa gatanu mwaka ushize, Ikigo cy'u Rwanda kibarurishamibare cyasohoye icyegeranyo ku bushakashatsi bwerekeye igipimo cy'umurimo mu gihugu cyerekanye ko ubushomeri bwari ku rugero rwa 23.5% buzamutseho ibice 6% ugereranije n'uko bwari bumeze mu kwezi kwa kabiri uwo mwaka. Gusa uvuganye na bamwe mu badafite akazi mu Rwanda bakubwira ko iyi mibare ubwayo babona ari mike cyane ugereranyije n'ukuri barebesha amaso kandi babayemo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turagerageza gusobanuza impamvu y'iki kibazo gikomeza kuba ingora abahizi nubwo Leta y'u Rwanda ishyiraho ingamba zinyuranye zo gushakisha umuti. Bwana Frank Habineza n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uhagarariye Green Party Shakarihane bidukikije, akaba ari no muri komisiyo ifite mu nshingano zayo ibirebana n'abakozi ba leta n'umurimo. Amaze igihe akurikirana gahunda za Leta y'u Rwanda zerekeye guhanga umurimo no guteza imbere akazi. Ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane nate kandi nifurije mwese umwaka mushya muhire, ndetse n'abakunzi ba Radio Amerika nifurije umwaka mwiza w'ubutabera.
Turi kumwe kandi na Bwana Habyarimana Stratu, impuguke mu byerekeye ubukungu n'umurimo. Amaze igihe akurikiranira hafi ibijyanye n'isoko ry'umurimo mu Rwanda, atanga amahugurwa mu byerekeye ubukungu no kwihangira imirimo. Bwana Stratu Habyarimana, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Duhere kuri Depite Frank Habineza. Bwana Habineza, umaze igihe ukurikirana iby'iki kibazo uko biteye, nubwo wenda utari mu nzego za leta zigena izo gahunda, ariko ibyo aribyo byose uri mu nzego ngenzuzi. Ubushomeri buhangayikishije ku rugero rungana iki mu Rwanda?
Yego, murakoze cyane. Navuga yuko imibare nyayo ariyo marimo kuvuga mu kanya, ariko imibare nyayo ari igitangaza n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare igaragaza ubushomeri ko buhagaze. Iyo ntabwo nakindaho cyane, ariko navuga ko muri rusange bitewe kuko n'abenshi bari badafite, abari tujya batwaga mu kazi bw'akazi kanditse nubwo mu kazi bita fomureri cyangwa fomo sekita, n'akazi katanditse ariko kita informo sekita, bose bagizeho ibibazo. Bamwe barahagaritswe, ndetse habayeho ibyo kuvuga ngo abakozi ubu bazajya bakora 30%, abandi bakoreye mu rugo bese njambo no utukuri mu rongo kujana mu bwiko ya pitica abo abandi barakora mu rugo muri 300 kujana urumva uko byagiye bigenda gucyo n'abakoresha mu bagiye babona ko bishoboka ko abakozi bacye bakora bamwe bakagenda bagabanywa ariko rese nico na nico ariko pitica abo icyo bingiza nacyo cyaragabanutse twavuga umusaruro wa bushobora kwinyungu yaragabanutse byo nabo byabaye ngombwa ko bagenda bagabanya abakozi ugasanga nyine abantu benshi bagiye batakaza akazi bitewe n'icyo cyorezo urabona ko ufite imyanya hafi imyaka ibiri nubwo na mbere byari bitameze neza ariko noneho byabaye biri kurushaho noneho tukaba tuze urebye rimwe na rimwe iyo urebye imibare yo batangaza icyo kigo cy'igihugu ukareba no kuri tere usanga nyine hari igihe biba bitahuye neza nko kuri tere usanga abantu benshi cyane bameze nabi navuga yuko hari gahunda y'igihugu yitwa hanga umurimo biteganyije ko buri karere kagomba mu gihugu kagomba guhanga ibihumbi n'ibihumbi 200 buri mwaka ariko iyo tukore isuzuma tukajya mu turere dutandukanye tugeze kubikoraho muri komisiyo nkuru y'amakomisiyo y'imibereho y'abaturage twasanga nyine uturere dutandukanye muri iyo gahunda ya leta icyo dukora ugasanga yo bavuze ngo abantu bagiye muri za gahunda za zindi za CUP yayindi ya mirimo aho tujye baha akantu gatoya y'abantu abaturage badafite akazi iyo bagize ikintu bakora nko kubaka imihanda cyangwa kubaka ibiraro iyo yose bagenda bayibariya mu ya mirimo ariko ugasanga amafaranga umuntu yabonye ku mwaka niba yashoboye kubonamo ibihumbi 100,000 wayibara n'umwaka wose amezi 12 ugasanga ubundi atari yo mafaranga yatunga umuntu umwaka wose wasanga noneho n'abantu bihingira mu mirima yabo bashobora kuba bahinga bakeba cyangwa ntibeze abo bose baba abantu bafite akazi ugasanga nyine bifitemo imibare ku bibarwa ko abantu babonye akazi aho bameze neza na realite uko umuntu yagumye kuvuga ati umuntu afite akazi nibura yagombye kuba ahembwa niba ari nka mwarimu agahemba buri kwezi akaba yashobora kugira ikintu yabona n'inguzanyo noneho ugasanga no kuri tere umuntu wavuga ati ashobora kubona 20,000 ku mwaka cyangwa 50,000 ku mwaka ugasanga ari ikibazo ku byo waje kuvuga ko umuntu afite umurimo iyo mibare nyine yo ntihuje na realite usanga bitandukanye ariko navuga yuko uko byari bimeze mbereho nibura byari bimezeho nibura neza ariko ubu byabaye byaragoranye cyane ngo abantu benshi cyane ntabwo bameze neza ndetse n'abagafite bamwe byabaye ngombwa yuko bagabanyije umushahara kugira ngo mara ribonye ibigo bitandukanye byagiye bivuga ati kubera ikibazo cya kovide umushahara twawugabanyije ntabwo tuzabahemba nk'uko twabahembaga mbere ibyo byose byatumye bigenda biteza ikibazo.
Depite Habineza, urakoze cyane kuduha iyo mbonerahamwe. Bwana Habyarimana, wumvise uko Depite Habineza asobanura icyo kibazo, we abaye nk'uwibanda ku bari basanzwe bafite akazi, avuga ati hari n'abagafite byitwa ko gahari ariko mu by'ukuri ntako, duse no n'abagaruka kuri bariya rwose ba buriburi batanafite n'icyo cyitwa akazi, tugereranya n'uburyo isoko ry'umurimo rihagaze mu Rwanda n'uburyo abanyarwanda muri rusange ari abashoboye gukora bakeneye akazi bashoboye no kugakora ari n'abakeneye akazi ariko wenda batanabishoboye, ikibazo cy'ibura ry'akazi mu Rwanda mwe nk'impuguke mu by'ubukungu mukibona mute gikiri ku ruhe rugero?
Urakoze cyane. Hari ikintu we nagira ngo mbanze nemeranye na honorable nuko mu by'ukuri n'imibare tunavuga nabo ngabo uvuga batagafite buriburi, imibare igaragaza yuko mu by'ukuri biyongereye muri iki gihe kubera covid. Ntago ari ukuvuga yuko mbere batabagaho abantu ariko ubu ngubu nibwo ubona bisa naho biteye impungenge cyane, kubera yuko iyo urebye usanga hafi umunyarwanda umwe muri batanu ntakazi afite. Mu banyarwanda bashobora gukora bafite amaboko bafite ubushobozi bwo kuba bakora ntakazi afite, urumva ko ni abantu benshi kandi icyo gihe iyo mibare turi kuvuga yirengagiza yuko hari n'abo twita ko badafite mu by'ukuri, ariko utavuga ko ari akazi nyakazi ariko abandi bakora amasaha make cyane, ubundi ugasanga ndetse bakora igihe kimwe ikindi gihe ntibakora, kandi nabo ugasanga nabo benshi ndetse ugiranyije n'abo bantu twita yuko batagafite buriburi. Ubwo rero iyo urebye usanga muri make ikibazo cy'abantu bitwa ko badafite akazi mu Rwanda kimwe kiragenda gifata indi ntera kikagira kiba ikibazo gikomeye, ariko nkakeka yuko leta nayo iri kubibona ko hari ikibazo, kubera ko mu by'ukuri uko ubushomeri bwiyongera mu gihugu nako n'ibibazo by'ubukungu bijyanye bisa n'ikibazo by'ubukungu nabyo bisa naho byiyongera, kubera ko burya kimwe mu bituma abaturage babasha kubaho no kwiteza imbere ni amafaranga yinjiza mu ngo zabo. Uburyo bwiza rwo kuyinjiza ni uko babasha kubona akazi cyangwa se bakabasha kwikorera bo ubwabo. Muri izo mpande zombi rero ari ababona akazi ari n'abikorera ubwabo, iyo mibare iragenda nyine igaragaza yuko abatabasha kubishobora atagenda biyongera. Ariyo mpamvu navugaga ko icyo kibazo giteye impungenge, kubera ko mu by'ukuri bivuga yuko byongerera leta umutwaro, kubera ko niba abantu badafite akazi leta igomba gushaka uburyo kibabaho, cyangwa se akaba ari imiryango yabo umutwaro, cyangwa se ndetse ugasanga n'ibintu bari gukora kugira ngo babashe guteza imbere ingo zabo n'igihugu ntabwo babasha kubikora. Bityo ugasanga noneho na za ntego twihaze kuvuga ngo igihugu gitere imbere kive mu rwego runaka kigere mu rwego runaka, ugasanga nabyo bizashoboka mu gihe kiba mu by'ukuri tudahanganye nacyo mu buryo bufatika. Leta rero nteka ko yari yagitekerejeho, kubera ko inarebye usanga umwaka mbere y'igato ya COVID hari hashyizweho gahunda ya ndende y'imyaka itanu yo kureba ukuntu leta yahangana n'icyo kibazo itanga ndetse ibisubizo bimwe na bimwe. Gusa biragaragara yuko COVID yatumye izo ngamba zikorwa mu nkokora zitarabashije gusubira mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Ariko nibura kuba byari zateganyijwe bigaragaza ko leta nyine yari yabonye ko ikibazo gihari, kandi kuba yanatangiye gutekereza uburyo cyakemurwa nkeka yuko ari intambwe ya mbere. Gusa haracyari urugendo rurerure gutekereza no gutangira gukora kugira ngo ukemure ikibazo biba bitandukanye. Nkeka rero yuko ikibazo kirahari ntabwo twakirengagiza, ariko noneho na COVID ikaba yarabitumye bigomera kumirari.
Depite Frank Habineza, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zigamije gufasha abantu kubona akazi, wowe urazizi kubera ko uri mu bagenzura icyo kibazo, kuki ubushomeri bukomeza kuba bwinshi kandi leta ikora uko ishoboye gushyiraho iyo mirimo? Umuntu umwe mu bantu batanu mu batuye u Rwanda ni benshi, bwana Frank Habineza.
Murakoze cyane. Nari ndabona ku kibazo cy'imibare gatoya, kuko birebye mu kigo cy'igihugu gishinzwe imibare bo baragaragaza yuko mu mwaka wa 2020 ko ubushomeri bwari bugeze kuri 5% n'igice 10%, naho umwaka ushize ndamutse cyane bwari 42%, ubwo niyo mibare nari ndi mbona. Ariko ushaka kugira ngo tujye dore neza tubireba, kugeza mu kwa munani yari igeze kuri 23%, urumva ko n'ubundi hejuru. Ariko mu rubyiruko ikaba iri hejuru cyane, ko igaragara kuri 39.9%, mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka ushize 2021, ubwo ni ukuvuga ngo ni nko mu kwezi kwa gatanu. Noneho ukomeje urebye ari no mu bagore naho ni uko bimeze nabi, nabo bakomeje kugenda babura akazi. Ukavuga ati urumva iyo ni imibare y'igihugu nyine yose, urumva ko iri muri 30% iri hejuru, urumva ko ikibazo gihari. Ubu mu byakozwe muri iyi minsi kugira ngo ikibazo kiba n'umurimo kiba cyagabanuka, leta yashyizeho cya kigega icyo bita community recovery fund, ni ikigega cyafasha kuzamura ubukungu, kuzamura ubukungu cyane cyane ku cyagezeho ingaruka n'ikibazo cya COVID-19, hashyizemo miliyari 100 z'amanyarwanda. Ariko ndumva nari namba ndi mafaranga leta ijye ijya kubona ivuye mu nkunga ivuye hanze muri Banki Mondiali n'ahandi, kunganira kugira ngo abantu bashobore kuba bakongera gusubira mu kazi, cyane cyane abantu bashakaga akazi nko muri minisiteri ya turizime y'ubukerarugendo, amahoteli, mu modoka n'ibindi byose. Bagiye babona amafaranga mabisi amahoteli kugira ngo bashobore kuba basubira mu kazi, bakiza abakozi mu kazi. Ariko iyo uvuze amahoteli ugomba kwirinda kuko ari sheni ndende, amahoteli akenera ibiryo, ibiryo bikava mu bahinzi, akenera amazi, akenera umuriro, akenera ibyo byose. Urumva ko byari bifite aho biza byose, ni ukuvuga ngo iyo babahaye amafaranga bagurira n'abandi akazaza gukomeza kakazenguru kamwe abantu babona ku mafaranga. Ubwo aho hari hamwe ariko amafaranga agiye ahabwa n'ibindi bya bizinesi bindi bitandukanye, ndetse twanatuje kenshi yuko bigira no ku bacuruzi batoya cyangwa se baciriritse, izo tuta small medium enterprises SMEs nazo zikabona amafaranga. Ubwo amafaranga yageze mu gihe cya SACCO ni za banki ziguriza zo kuguriza cyangwa se amashami yo kuguriza inguzanyo aba mu mirenge, ayo nayo bagiye habona amafaranga kugira ngo ashobore kuba yagezwa ku bacuruzi batoya. ashobora kuba bakwiteza imbere bavuye mu bukene duva ni bimwe ibyo leta imaze iminsi ikora kugira ngo iyo yaramutse ikibazo nuko nubwo ntibacyasaba yuko bikomeza igihe tubantu benshi batarayabona ariko mbere gahunda nyinshi zari zihari izo zahanga umurimo n'izindi zo gushyiraho ifurika uduciriro mu turere aho abantu bajya gukora utuntu dutandukanye two kubaza two gukora utuntu dutandukanye twose n'utwo duciriro byaba bibyo babona akazi ariko mu by'ukuri ugasanga ikibazo ntabwo kirakemuka cyane cyane ikibazo cy'ubucemura mu rubyiruko navuga ko n'ubundi biterwa n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu ubukungu bw'igihugu bwacu usanga n'ubundi tuvuga yuko bushingiye ku buhinzi n'ubworozi ariko wajya kureba nk'ubwo buhinzi n'ubworozi dushingiyeho kuko abantu birenze 80% atunzwe nta kazi k'ubuhinzi n'ubworozi ariko iyo ugiye kureba mu giturage aho bikorerwa cyane usanga n'ubundi nibwo waba ubuhinzi n'ubworozi bukorwa uburyo bwa kijyambere ku buryo n'igihe abahinzi n'aborozi nabo kugira ngo babone ibibacunga n'ibituma imiryango yabo ari ikibazo n'ubundi usanga bahinga ariko ugasanga bitabahagije nabo ugasanga n'ubundi dukeneye ibindi biva hanze kugira ngo bishobore kuba byaduhaza habayeho za gahunda ya leta yo gushyira abantu mu makoperative ngo bagiye mu makoperative bashobore kuba bahurira hamwe amakoperative y'umuceri ariko y'ibindi bigori n'ibindi kugira ngo umusaruro wakwiyongera rimwe ryagiye rifasha ariko rimwe na rimwe nawe rigateza n'ibindi bibazo kuko usanga n'abantu bahinga iyo miceri bababwira cyangwa se iyo bigori yuko batagomba kubijyaho cyangwa kotsaho cyane nk'ibigori numva mwarabibonye mushyize kugira ngo mu karere ka Rusizi yuko ariko byari bihari n'ahandi yuko abantu bakeneye kotsa cyangwa gufata kuri uwo musaruro wabo ngo bakoreshe kuri koperative noneho ugasanga n'ubundi umuntu yabonye umusaruro wiwe ariko byarangiza akawusaba kuri koperative ariko yarangiza akajya gushaka no kugura cya kigori kukigura ahandi cyangwa se kugura icyo birayi nabo bahinzi ibirayi bacisha muri koperative ariko bakabaho bikeya bagomba kujya nyuma yaho y'amafaranga babonye bakongera kujya kwaga n'ibirayi n'ibindi bikoresho ugasanga n'ubundi iyo politiki igomba kwigwaho neza kuko iracyarimo imbogamizi n'ubwo hari n'izindi nyungu zayo zaba zirimo iyo nyungu abantu bakunda gukora ubushakashatsi navuga yuko haracyarimo imbogamizi twita ko imiterere y'ubukungu bwacu iyo twari kuba dufite tuvuga ngo imiterere yacu ishingiye ku nganda ubukungu bwacu ishingiye ku gukora inganda tumwegeye kuba yazamuka cyane ariko bakavuga ko dushingiye ku buhinzi n'ubworozi noneho bashyizemo tekinoloji ikoranabuhanga ariko ntabwo turabona umusaruro wayo neza ikindi tuzi ni ubukerarugendo kuko bwinjiza amafaranga menshi cyane ariko kubera iyi kovidi bwatumye inyuma cyane urumva ko ibi byose ni imiterere yacu imiterere irimo gushyiramo imbaraga kugira ngo bibe byahinduka abaturage babe bava mu bukene babone akazi bikorewe.
Kuki ubushomeri bukomeza kuba bwinshi kandi leta ishyiraho izo ngamba birapfira he bwana Habyarimana?
Urakoze cyane ndagira ngo wenda nunganire honorable mu by'ukuri iyo bavuze ngo leta irimo irafasha gushaka gushakira abantu imirimo nkeka yuko iyo urebye usanga kenshi bibanda kuri ya mirimo mu by'ukuri twavuga yuko idasaba ubumenyi ngiro buhambaye ni ya mirimo usanga bavuga ngo twafashije abantu guharura imihanda twafashije abantu gukora mu matera twafashije abantu ndetse abantu bakora mu bikorwa remezo noneho ugasanga mu by'ukuri ikigamijwe iyo tuvuze mu by'ukuri abantu bari hanze y'umurimo mu isoko ry'umurimo mu Rwanda usanga tubariramo abantu bari basanzwe bakora akazi nk'ak'ubuhinzi nk'uko yari abivuze ariko bwa buhinzi nyine butunze ingo zabo gusa butari ubuhinzi gusa kuri amasoko ni ukuvuga ngo atari ubuhinzi bwinjiza amafaranga mu ngo zabo abo bantu rero usanga aribo benshi mu by'ukuri usanga bari hafi 51% by'abantu bose batari ku isoko ry'umurimo ku buryo ko ikindi gice gisigaye usanga harimo abantu b'abanyeshuri bagira hafi kuri 19.8% hakaba n'abandi bantu twita abandi ni ukuvuga aho twita abandi ni babandi babana n'ubumuga cyangwa se abantu bacitse intege batagishakisha akazi nyamara usanga mu by'ukuri ari benshi kubera ko benda kugera kuri 29%. Iyo leta rero iri gushyira ingufu mu gushakira abantu imirimo usanga mu by'ukuri yibanda ku kuvuga ngo reka dufate abari muri bwa buhinzi butabafitiye akamaro babone ikindi bakora kinjiza amafaranga ariko nabwo ugasanga n'iyo mirimo leta iri kubafasha kubona ni imirimo nayo twakita yuko mu by'ukuri tatikibamariye kubera yuko niba umuntu yinjiza nk'amafaranga atageze no ku gihumbi ku isaha ni ukuvuga ashobora kwinjiza amafaranga nibura ibihumbi ari munsi y'ibihumbi munani ku munsi kuri icyo gihe tubona yuko mu by'ukuri ntagaragira ku rwego rwo kugira uruhare yamarira ikintu yamarira igihugu cye ikintu yamarira urugo rwe ikintu cyatuma abasha kwiteza imbere akabasha kuzigama akabasha kuzagira undi mushinga akora mu minsi iri imbere usanga rero imirimo iri guhangwa na leta muri iki gihe imyinshi muri urwo rwego rw'imirimo iciriritse y'abantu badafite ubumenyingiro buhambaye iyo urebye rero usanga ikibazo cy'ubushomeri twavuga yuko kiri cy'umuzi cya kindi cy'abantu ndetse twavuga ko bize bafite ubumenyingiro runaka bafite impamyabumenyi y'ibintu bibize runaka cyo ntabwo kiri kuvugutirwa umuti cyo cyakagombye kuvugutirwa umuti mu by'ukuri hibazwa ngo abo bantu bari kurangiza za universite abafite za masters abafite za lisanse abarangije amashuri y'imyuga abo barabona akazi kuti ugasanga mu by'ukuri ibintu leta iri kwibandaho ni cyo abantu navuga ko badafite ubumenyingiro ariko abo bantu kandi mu by'ukuri usanga aribo babarwa cyane cyane mu kuvuga ngo ubushomeri buri ku rwego rwo hejuru usanga mu by'ukuri bo basa naho badatekerezwaho n'izo ngamba leta ifata ariko nkabanyeka yuko nk'uko nari ndimo mbivuga leta yatangiye kubitekerezaho nk'ubu urebye ingamba irambuye yo guhanga umurimo yatangiye mu 2019 igomba kurangira muri 2024 usanga mu by'ukuri itekereza ku bibazo byo kuvuga ngo wenda kuki abantu barangiza akazi wenda badafite ubumenyi bukenewe ku isoko twahuza gute ibikenewe ku isoko n'ibyo amashuri yigisha ni gute twatuma abantu bafite ubumenyi ngiro runaka babona akazi bakamenya aho gaherereye tugahuza abagakeneye n'abagatanga ni gute twafasha noneho n'abantu ndetse bari mu mirimo gukomeza kugira ubumenyi gukomeza kugenda byisumbura ugasanga noneho aho kugira ngo batakaze akazi ahubwo baragenda barushaho kugenda bazamuka wenda nko mu ntera no kugira ubumenyi bunganira kurushaho nkeka yuko aho ngaho nubwo hamaze gutekerezwa kubishyira mu bikorwa biracyari ntavuga ko bikiri kure ntabwo biratangira gukorwa kandi nkeka yuko ariho hazava igisubizo mu by'ukuri nakita ko kirambye mu kubonera umuti ibibazo by'ubushomeri cyane cyane bukunze kugaragara nk'uko honorable yabivuze mu rubyiruko mu bagore ndetse ubushakashatsi bumwe bugaragaza yuko usanga n'ubwo bushomeri bwiganje mu cyaro kurusha nuko bwiganje mu mijyi kubera yuko usanga amahirwe yo kubona akazi mu cyaro aba ari make cyane ugereranyije n'uko byifashe mu mijyi
honorable habineza wumvise ibyo Habyarimana navuze aravuga ati ingamba mu by'ukuri zirahari ariko ahataratungana neza n'uburyo bwo kuzishyira mu bikorwa kugira ngo zibyare umusaruro ndasubira kuri cya kibazo birapfira he kubera iki ingamba zihari ariko ntizibashe gushyirwa mu bikorwa ku buryo butanga umusaruro ku muturage
murakoze aho nuza bipfira hambere hari ikibazo cy'ubumenyi buhagije cyane cyane mu rubyiruko cyangwa mu bantu bakiri batoya usanga mu by'ukuri urubyiruko rwacu rwinshi bwa rukeneye kuhuguruka cyane mu bumenyi butandukanye ariko cyane cyane ni twakwita ubumenyingiro cyita vocational training kwa kundi umuntu amenya gukora amashanyarazi gukora amazi gukora imodoka gukanika ibintu nk'ibyo abantu bakamenya kuba babona ubumenyi mu bintu bifatika atari byanyine byatwize mu bitabo bya teori noneho umuntu akaba yavuga ati ngewe ntabwo ngiye gushakisha akazi ko muri biro ahubwo ngiye gushaka akazi ko kubaka umuhanda akaba yarize gukora umuhanda akaba yarize gukora ibintu by'amazi gukora iby'amashanyarazi mu by'ukuri abakiriya bacu tubonye ubwo bumenyi n'ubumenyingiro byafasha cyane kugira ngo abantu babona ibyo bakwitunga batiriwe basaba n'akazi muri leta cyangwa se n'ahandi hose bashobora kukabona ari hose bakwitunga ari ukubaza n'ibindi byose ni ukuvuga ngo icyo gihe twasaba yuko urubyiruko ruhindura imyumvire yarwo rukajya cyane muri urwo bumenyingiro bakiga ibintu by'imyuga birabafasha kuzagira ngo bashobore kwibeshaho neza no gutunga imiryango yabo nyuma yaho bamaze kuko umuntu ashobora no kubyiga no kugeza no kuri lisansi mbere bahuriraga kuri cyita ade gusa muri sekondere ariko bashobora no kubyiga ubuntu kuri kaminuza bakaba babona ubumenyi bwisumbuye buri umwe yakora ikintu cyose gishoboka ndetse n'abakobwa bacu n'abakabikora ntibagire kwitinya uko usanga batereka imirimo niyo bagabo ndetse hanyuma nk'ubu ugiye kureba abakobwa bakanika mu modoka ntibaceye nabo bakumva ko bashobora gukanika mu modoka bashobora gukora ibintu bitandukanye bakabikora. Icya kabiri dufite ikibazo cy'ubutaka. Ikibazo cy'ubutaka mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye mu Rwanda. Dufite ubutaka bukeya kandi dufite abaturage benshi. Ni ukuvuga ngo nk'uko mu bindi Rwanda ni igihugu cya mbere muri Afurika gituwe cyane kurusha ibindi bihugu byose. Ibyo bita gatuwe cyane kuri metero kare kurusha ibindi bihugu byose muri Afurika. Icyo kibazo nubwo tugenda tukirengagiza kirahari, turabyara buri munsi kandi nta butaka bwo kwiyongera. Niyo mpamvu kugira ingamba zifatika ngo ubutaka dufite bukeya twabukoresha kurushaho aho kandi tukanabanirana n'abandi neza ibindi bihugu mu mibanire yacu kubera ibihugu duturanye ari Congo, ari Burundi, ari Tanzania, ari Uganda ku buryo Umunyarwanda n'ubundi yashaka bye naho handi agatabaho ubutaka akaba yabugira akaba yaba yakiriwe yifuza ko agomba gutura mu Rwanda. Guhura icyo kintu cy'ubutaka bukeya n'ubuyobozi bw'abaturage cyacumurwa na politiki y'imibanire yacu cy'abaturage n'amahanga ikaba nziza kurushaho noneho ubunyarwanda akisanga mu kindi gihugu akaba yajya Tanzania ndetse n'ibyo kujya mu miryango yahuje muri ibindi bihugu nka za East African Community za CPR n'ibindi byose bikashyiramo imbaraga kuri umunyarwanda yakwisanga muri Congo nta kigo ngo baza kuvugika nk'uko tujya tubwirwa ngo bakirwanaho n'abandi bose kuko n'abantu baba bagiye mu Banyamurenge n'abandi bose bakahigwa. Iyo byumvise ko Abanyamurenge barimo guhigwa nawe ntabwo wakumva ko ufite imbaraga zagutwara kujya muri Congo kuko nawe urumva ko iyo bahize umuntu wavukiyeyo kuko avuga ururimi rw'Ikinyarwanda noneho we n'ururimi rw'u Rwanda we byageza gute. Urumva ibyo byose bigenda bicungana umutekano ukagaruka mu karere wajya mu Burundi kuva nta kibazo nibwo n'abavandimwe bacu Abarundi bajya Tanzania nabo tukaba duhuje amaraso muri Tanzania barahari wajya Uganda naho ni uko bimeze tukumva ibyo byadufasha politiki yacu n'ibindi bihugu ni ikintu kimwe cyafasha gukemura ikibazo kuko u Rwanda buri rwiyongera ariko abaturage bariyongera bashobora kubona ahandi bajya bakora yaba ari byiza. Noneho ikindi navuga ni iki n'amategeko yacu nacyo amategeko yacu hari igihe usanga nawe ashobora kuba agoranye ugasanga abamotari babashyiraho amategeko akomeye ati umumotari wese agomba kugira kiriya cyuma ashyira kuri moto ugasanga mu modoka amabisi murabizi yuko ubu byose byabaye nkaho biri monopole kandi uvuge byabaye monopole ubu usanga ari amakompanyi runaka yemerewe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi amakompanyi ngira ngo niba nk'arenze nka atatu kandi twibuka ko kera abantu bose bari bafite amatagisi ufite mini bisi yawe ushobora kuba waha akazi kompanyeri ukahantu n'abandi baguhamagara amamodoka bikiyotuka imodoka inagapima nk'imiryango nk'icumi ariko ibi iriya bisi ya kompanyi runaka muri buri zina iha akazi umuntu umwe gusa shoferi kuko n'ubu umushoferi ntabwo bikenewe kompanyeri ashyizeho icyuma ariyo cyakira amafaranga nta kindi ukumva nyine ngo akazi kaje kagabanuka kubera ikoranabuhanga ryaje n'iyo monopole yaje biragabanya akazi abantu bagenda bafataga akazi so ndumva igihe amategeko yacu yagenda areba ahinduka tukagura yego kuba twaganiza ibintu neza ni byiza ariko noneho ntiturusheho uburyo bwo twakumira abandi kubona akazi kuko iyo ukubona ngo abantu bose batwaza n'amamodoka bose bakora mu nzira bayikaba abashomeri bakabura ikindi bakora noneho nawe hoteli yawe nabo tukabakomereza nabo bizageraho nabo bahindukemo abantu batafite akazi noneho kandi birangira n'ubundi bihumuranyije umutekano kuko abantu bose babuze akazi bakoraga ibibazo by'ubujura mu bujya mwumva biyongera noneho n'abatekamutwe bariyongereye ikoranabuhanga kugira ngo babyumva bari kwishyana iyo byose yaterwa n'uko abantu baba babuze ikindi bakora. So nkumva ko mu mategeko yacu no muri politiki zacu twagumye kureba ikintu cya monopole kikaba cyavaho ndetse n'ikintu cyo kwagura bizinesi leta ikabicaho kandi cyo kwita ku bivanga muri bizinesi ikareka icyo ufata cy'ubutegetsi abayikora kugitaho ku giti cyabo bisanzure n'ubundi dufite politike leta free market economy ni ukuvuga ngo ifite politike yo kwisangura mu bukungu ikomeze ikurikizwe neza cyane noneho ibisanzwe noneho abantu bose bashobora gusigara basabira amasoko yabo ahakazi he kuba aho ko ari bamwe gifashwa ko babona kazi babo bigira karakeha bamwe akuru wese ashobora kuba yavuga ati nayo ifite company runaka afite sosiyete ya nashobora kugenda nka musaba ikiraka abantu runaka nka kigana nka kinga nta bandi akazi gutyo nyine kugira ngo ari gufasha kuko ujya usanga hamwe na hamwe hamwe ibibazo yuko abantu bamwe runaka rero bakunze kubona ibiraka runaka ugiye nko mu kubaka imihanda ushobora gusanga ari amasosiyete runaka gusa ariyo yubaka imihanda cyangwa se asana imihanda ugasanga abandi bose bakintu byo kuba basaniye imihanda cyangwa se ubu ntange urugero nko mu mihanda no mu kubaka ngo n'ahandi bishobora kuba bihari noneho hari n'ibindi bintu ibyo ubona nko mu bigo bya leta nk'ibintu by'amazi yo kunywa ujya gusanga ari sosiyete imwe gusa ariyo yemerewe kuba yagurisha amazi yo kunywa muri za minisiteri mu nteko n'ahandi hose ukibaza ko tuzi ko ari sosiyete hafi nk'eshanu mu rwanda zikora amazi yo kunywa kuki ari imwe gusa ariyo itanga amazi mu bigo bya leta no muri leta nubwo mu kigo nyinshi ntabwo itegeko runaka ngo nabone amabwiriza tuzi n'aho yavuye kugira ngo nawe yatwara ibiribwa urumva icyo gihe ubujije ba bandi kuba bakana akazi kuko ubwo abo bandi bakora amazi ngo ntabigire ku mazi ntabwo bazabona ababagurira nabo bazakoresha abakozi bakeya kuko ntabwo baba bashobora gukompita n'aba bandi bafite ubushobozi bwo kugurisha muri leta hose kuko turabizi ko mu rwanda leta ariyo ifite isoko rinini cyane niyo ifite amafaranga kurusha ayikora ku giti cyabo urumva ibyo ari inyamunota navuga kuvuga ngo tukagura tukareka n'abandi bakaba nabo bafite karitsiye nziza nabo bakaba bakatugana bagatsinda niba itegeko ngo niba ari amazi niba ari patente ndetse niba ari iki bigomba gutangwa n'umuntu no gutanga sosiyete imwe gusa ubu ibintu byabyo nabidufasha noneho n'ibindi bya tekinoloji nazo turazishima cyane ko tugira tutera imbere mu koranabuhanga ariko kandi turi kuzajya ko tukiri muri afurika n'ubundi kuko iyo dushaka kuvuga ko tumeze nk'iburayi nk'abandi mu by'ukuri bo baraturenze ni ikoranabuhanga twateza imbere ariko kandi tukareba ko ritabangamira abaturage kuko nk'ubu nta n'urugero nk'abayishyura bita tapu andi go ni cyo kintu kiri mu modoka ni ukuvuga ngo ubu muri disi zose washyizemo akakuma yuko ufite ikarita ushyira amafaranga ukakandaho ukahita ugenda ntabwo niyo mpamvu bakongorere bakuweho ni byiza cyane rwose urashyira kuko narayibonye n'uburayi birahari n'ahandi birahari ariko twibaze ko mu rwanda twagira ku rwego kuba twahagarika kongorere rwose wibuke ngo wamukongorere iruhande azashyitse abo nkarita afite umuryango n'abandi bose bafite umuryango niyo tekinoloji nubwo tuzakira n'ubushishozi tuzakira imiryango tekinoloji ijye kuza izaha akazi abantu bangahe urebe ngo niba tekino nyinshi izaha akazi izakora abantu mu kazi bangahe kuko ntibyakira gusa tutarebye ngo abagiye kuba mu kazi ni bangahe twakira amasoko dushatse kuba tumeze nk'iburayi ugasanga n'ubundi dukomeza kugira abantu b'abashomeri benshi cyane biba ari ikibazo so nkumva yuko ibyo byose tubirebye neza ikibazo cyo kubura k'akazi mu rwanda cyagenda kigabanuka urubyiruko rwacu rukabona rukatangira nawe kuhindura imyumvire yarwo ukumva yuko nta kazi kari gahari cyane cyane ku rubyiruko rwacu hari igihe wumva ndabizi yuko abantu bose bize buri wese yize abayumva ko arimo kubona akazi keza gusa ariko akumva yuko ako kazi kose wabona wakora yewe no mu buhinzi wasubira yuko ahinga no mu bworozi wateye gukorora ntabwo yakubuza ukumva ko akazi kose wakaca tukahindura imyumvire yacu ariko cyane tukagera muri ya mirimo ingiro yayo zinavugaga imirimo y'imyuga ubumenyingiro tukamwiga ku buryo icyo gihe cyose wabona kimwe ukaba wakora ikindi icyo gihe ndumva twashobora kugerageza kurushaho ni muri makeya
Bwana Habyarimana ejo nari mbunganira n'umuntu ambwira ati maze imyaka umunani ntagira akazi kandi narize mbona azero mbona na maitrise ariko nta kazi mfite akambaza ati ibaze rero niba mfite masters ku bantu bafite bachelors bo bimeze bite igisubizo cy'ibyo bintu ni ikihe kaminuza zihindure zihagarike kwigisha ibyo zigisha zishakishe ibindi abantu barimo bariga ibidakenewe bizagenda bite ko kaminuza zisohora umubare w'abantu benshi bagera hanze bakabura akazi ugasanga ahubwo n'ayo mahugurwa tuvuga ya leta arimo arigisha abantu nk'ibyo gusudira hakorwa iki Bwana Habyarimana
urakoze cyane ndagira ngo ngaruke ku kintu cyitwa hari urugero honorable yari asanze rwo kuvuga ngo wenda hari abantu babaye abashomeri kubera ko twazanye ikoranabuhanga hatanze urugero rwa tap and go hatabakomvuwe bavuyeho
ibyo byaganisha ku kintu leta ngira ngo itari gukora muri iki gihe kandi gikenewe icyo twita skills planning ni ukuvuga ngo wa muntu wakoraga akazi k'ubukomvu wa yari navamo kubera ko twitwazanye taperigo azakora iki wa muntu wize amategeko nasanga umubare w'abavoka dufite uhagije we azakora iki ni ku kibugo tugiye kumureka akajya kwiga amategeko kandi tuzi ko dufite umubare w'abavoka uhagije mu gihe dukeneye wenda umubare w'abaganga n'aba esimiye udahagije aho ngaho hazamo ikibazo leta yagombye gushyiramo ingufu cyo gukora gahunda ihamye yo kuvuga ngo mu mashuri ariyo n'ibikeneye ku isoko ry'umurimo n'abari ku isoko ry'umurimo batabasha kubona akazi ni gute twabohereza aho bakenewe twabafasha iki kugira ngo aho hantu bahagane kandi babashe kwibeshaho icyo nicyo nita skills gusa ni talent buri make abakozi n'ubumenyi bwabo kubaganisha aho bakeneye no kumenya guteganya ngo abantu aho bakenewe ni hehe aho badakenewe ni hehe noneho no mu myigishirize ugasanga abari kwigisha baraganisha ku gukemura ikibazo cyagaragaye icyo hagaragaye icyo ugasanga aho kugira ngo twibande kuvuga ngo reka dusohore abantu bize management reka dusohore abantu bize amategeko kandi tuzi neza ko n'ubundi hanze n'abasiza ibyo bintu nta kazi bari kubona tuvuge tuti noneho ko isi ahiganye ari ukumenya kuvuga ngo wenda covid yaje ibintu byo guhana intera birahabwa agaciro kuki tutavuga tutereka dusohora abantu bafasha wenda abantu bakora ubucuruzi buciriritse ubuto n'ubuciriritse ko ubucuruzi bwabo ku isoko bakoresheje ikoranabuhanga tuvuge e-commerce ibyo byo ugasanga nta yindi turi kubyigisha ugasanga rero wa muntu ukubwira ngo gihe mfite masters mara y'imyaka umunani wa muntu wize nyine bya bintu mu by'ukuri abandi bamutanzemo bafite umwanya ariko we kugira ngo azabashe guhatana bigira mugoye kugira ngo azajye no mu yindi domene atari nayo yigiye mu kindi mu yindi ngeri y'ubukungu atari yo yigiye ugasanga nabyo biramugoye aho ngaho rero ujya muri kisubizo cya mbere ni uguteganya mu buryo bwa nyabwo ariko muri uko guteganya impande zose zikabigiramo uruhare kera higeze gutekerezwa ukuntu hakoreshwa uburyo bugezweho bwitwa dakumu amayuniversite akigisha akurikijwe ngo umuntu ubumenyi ngiro akeneye ku isoko mu ubu n'ubu iniverisite kugira ngo ibikore irahera ku gutekereza ibikenewe ku isoko noneho itekereze mu buhe bumenyi bukenewe kugira ngo icyo kintu gikenewe ku isoko gikemuke noneho iniverisite ikavuga iti tugiye kujya gukora isomo iteye gutya kugira ngo ubumenyi ngiro ubumenyi n'ubumenyi ngiro biboneke noneho hakabaho gutanga amasomo aza gusubiza icyuho byagaragaye mu isoko ry'umurimo kugira ngo bakoresheje igeragezwa ku nzego nkeya mu rwego rw'ingufu ariko ntabwo byakomeje mu by'ukuri icyo kintu cyari gukemura ibibazo byinshi kubera ko iyo umuntu aza kwiga azi neza ko ibyo ari kwiga bikenewe ku isoko akaba azi neza ko ubumenyingiro bari kumuha buziraza kuko kumufasha kuba yakompetinga cyangwa se kuba yahangana ku isoko ry'umurimo aramutse arangije icyo kintu cyari gukemura ibibazo bimwe tubona mu bantu bari kurangiza mu by'ukuri ntibabone imirimo icyo ni kimwe ariko ikindi nanone n'abarangiza usanga mu by'ukuri batabona imirimo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye zakemutse urugero rwa mbere abantu ararangiza akaba afite nka niyo masitazi uwo mugenzi wacu yavuze ariko akaba atazi ngo ni hehe ni ikihe kigo gikeneye umuntu ufite iyo masitazi nta hantu hashobora kubona amakuru avuga ngo ikigo runaka gikeneye umuntu ufite masitazi mu bintu runaka kugira ngo amenye noneho ko agomba kugenda akagana icyo kigo nta rwego na rumwe ruhuza ikigo gikeneye umuntu ufite iyo masitazi n'umuntu n'ikigo kimwifuza nako uwo muntu ufite iyo masitazi n'ikigo kimwifuza ngo bahure banaganire bavuge ngo hano hari ababikeneye hano barabibura ndetse uko ubwo buhuza kugeza mu rwanda ntabwo ikindi nanone ni uko hagiye havugwa kenshi yuko abantu bakeneye kugirwa inama uburyo bwo guhitamo imirimo ibyo bagiye kwiga cyangwa ibindi bita mu mahanga mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu bindi bihugu bakora cyitwa career guidance umuntu akajya mu ishuri kubera ko yumva yikundira amategeko akiga amategeko cyangwa se kubera ko yumvise ko management abantu benshi b'inshuti ze bize management bafite bari mu myanya myiza bahembwa amafaranga agaragara ati nanjye ngiye kwiga management ariko mu by'ukuri nta muntu ashobora kugishyira amanga mu gatibi ni isomo ni fiza yakunze kuba fitanu yagana akavuga ati nkurikije ibyo nkunze nkurikije ibyo nize muri secondaire nkurikije ubuzima mbayeho nkurikije n'indoto mfite mu buzima bwanjye nahitamo uyemuka akacira umuntu umugira inama kandi bigakorwa neza kinyamwuka ibyo bizagujeho mu rwanda zakariya gayizeni kandi ibyo bintu kuko bibayeho cyatuma abantu bamwe bakemura babasha kubona imirimo kandi ku buryo bwiza naho ku bijyanye rero n'ubumenyi buva mu mashuri nako ngira ngo honorable yabigarutseho nuko buracyari ikibazo mu bwabyo gusa nuko ufite iyo masters ariko ugasanga umuntu ufite iyo masters mu by'ukuri nta kintu azi gukora nta kintu azi yanayikoresha byagiye bituma kenshi igihe nagiye ngira amahirwe yo kuba mu nzego z'imirimo zatumaga wenda ngira amahirwe yo gutanga ibizamini by'akazi ugasanga umuntu arakubwira ko afite masters mu by'ukuri ari sezeye nashobora kuyikorera mu buryo busobanutse ariko iyo ari ku isaba akazi ntashobora kuyandika mu buryo bw'umuntu kuko ugaragaza ko yakoze masitazi ukamuha akantu koroheje ukibona tugiye gukora ubushakashatsi ku kibazo runaka utugorera ikesineri tuzakoresha tugiye gukoresha ubushakashatsi ugasanga ntazi kwandika kesineri none se koko uwo muntu nagira ngo bazamuha akazi ugasanga ari ikibazo ntabwo kiri gusa ku muntu wabonye dipolome ikibazo kiri ku bumenyi yavanye mu ishuri iyo diporome igaragaza ko afite byagaragaye ko abantu benshi b'ubwabo bo basohoka mu mashuri batiyizeye batifitiye icyizere hafi mirongo ine ku ijana y'abantu barangiza amashuri y'imyuga baravuga bati twebwe nubwo turangiye amashuri y'imyuga ariko ntabwo tuzi neza ibintu twiza tuba kubikora ugasanga abantu hafi barenga ikigero gice hafi mirongo itandatu ku ijana barangiza izo z'amatazi na za risansi ariko wamubaza utese mu by'ukuri ibyo wigishije kugenda ariko ukabikora neza nawe wari ubonye akereka da uretse ko kuragira ngo uwo muntu bamuha akazi nawe afite akazi wibutse ko igice kinini cy'abantu bashaka akazi mu rwanda bagashakira mu bikorera ku giti cyabo umuntu wikorera ku giti cyabo icyo agamije icyo kimuranze itsinda ni ukunguka kugira ngo yunguke agomba kugabanya amafaranga asohora harimo n'ayo asohora ku bakozi mu mahugurwa baha n'ibindi byose uko yakeneye umukozi usohoka aza akazi ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru aho bantu usanga muri make ari bake cyane nk'ubu hari ubushakashatsi bwigeze gukorwa bugaragaza yuko mu by'ukuri abantu bo mu rwego rwigenga batari abakozi ba leta bakoresha abantu bavuye mu rwego yari amashuri ndetse atanga ubumenyi ngiro ya tiveti barakubwira bati hafi mirongo itandatu ku ijana ntabwo bishimiye ubumenyi abo bantu bavana mu mashuri none usuragira ngo bigenze bate niba kuko babona akazi batagashoboye niba uzasanga rero akeneye umuntu ujya gucunga niba afite hoteli ujya kumucungira icyiciro gisanzwe cy'ibiribwa n'ibinyobwa akajya kuzana umuntu muri kenya akajya kumuzana i kampala kandi mu by'ukuri adufite abanyarwanda nabo bacyize kubera iki wa munyarwanda yacyize ntabwo afite bwa bumenyi butuma koko akora akazi uko bishyize wa muntu ugomba ugiye kumuha akazi imyaka y'uko hari ubuhirane bw'ibintu byinshi ibyo byose biramutse bitekerezweho ibibazo byinshi bidakemuka ariko nanone ibintu byose twari kubisunikira leta twumve yuko mu ruhare rw'umuntu uri kwiga ku giti cye arebe koko n'ibintu bari kwiga biri gucengera bikamuha icyizere cy'uko ashobora guhangana ku isoko ry'umurimo abigiremo uruhare ubwe umuntu ishuri riri kubyigisha rimenye yuko riri gutanga n'ubumenyi nyabwo cyangwa se ko ntabwo ashaka kubikirana n'ibirangamirimo ngo abantu bize hano rwose mbere bageze ku isoko ry'umurimo kandi dore ukuntu bari gukora bakoze neza nta shuri na rimwe rikora ubwo bushakashatsi nibura rimwe mu mwaka ngo bivuge ngo twasohoye abantu aba n'aba babonye akazi aba n'aba barishimye cyangwa ntibishimiye none se niba amashuri y'ibyo atabikora azahindura gute ibijyanye n'imyigishirize yayo niba adafite amakuru afatika ajyanye n'uburyo amasomo yatanzwe yishimiye ku isoko ry'umurimo hari amashuri amwe n'amwe agerageza kubikora adasiba ntakemera kubivuga hano bitewe n'amapolisi ziranye ntazi neza ariko si nk'ishuri rifata abana cyane cyane abana b'abakobwa rikabigisha ikizere ko ribahaye ubumenyi ngiro rikajya kubashakira aho bajya gukorera kwimenyereza umurimo yanarangiza bamaze kwizera neza ko ubwa bumenyi babukize bamaze kuba diporome bakabafasha kubashakira akazi haba mu rwanda haba no hanze ariko banarangiza bakajya bafata umwanya buri mwaka bagahamagara buri mwana bakamubwira bati bimeze gute akazi bimeze gute bakamubwira bati biragenda neza bazamuye mu ntera barampemba neza barangiza bakumva ibyo umwana avuze baganatefona umuntu gutanga ko kazi kugira ngo nawe mugaze ko bimeze wa muntu watanga kaza kwambi yatwenda umwana kuko arabizi wenda utaha mugakwenza ubusi kurengaho azinakangaka icyo bakabayenye ko bagomba naje kukigiza umusomo y'ubutaha icyo shuri kugeza ubu navuga ko mu Rwanda rihagaze neza gutanga imirimo no gutanga ubumenyi ngiro nta mwana wabo urangiza ndabura akazi kuko ndi mashuka atakora ibintu nk'ibyo ngibi urumva rero uko urusika koma n'ingasire ibibazo ntabwo byakemurwa na leta gusa bigomba gukemurwa n'abo bireba abashomeri ubwabo bigomba gukemurwa n'abatanga n'abigisha bigomba gukemurwa n'abafata ibyemezo b'abahonorable ari neza abafata abashyirahamwe amategeko bigomba gufatwa n'abagenzura k'amategeko ashyirwa mu bikorwa ibintu nk'ibyo ngibyo buri wese akumva ko uruhare arufite mu kugira ngo iki kibazo gikemuke kubera ko ni ikibazo kireba igihugu muri rusange ariko kinareba n'umuntu ku giti cye kubera ko niba mugenzi tuvuga ko umuntu umwe muri batanu ari umushomeri ngo harimo umubyara wanjye harimo murumuna wanjye harimo mushiki wanjye harimo umwana wanjye niba ntakikozwe umwana mbere umutwaro cyangwa mushiki wanjye mbere umutwaro nuko ngo ni uruhare rwa buri wese buri wese yagombye kwiyumva ko ari ikibazo kimureba njye niko mbyumva
turabasuhuje bakunzi banywanye n'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa facebook VOA radio yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Abatumirwa bacu ni Bwana Frank Habineza, umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, akaba ari muri komisiyo ifite mu nshingano zayo ibirebana n'abakozi ba leta no murimo, na Bwana Habyarimana Strato, impuguke mu byerekeye ubukungu no murimo. Turagenda tugana ku musozo. Bwana Frank Habineza, ubuse n'abakomereza hahandi waruri utanga ibisubizo, aba bantu badafite akazi vize baminuje bakora iki? Duhere wenda izo ngamba mumaze kuvuga n'izigihe kirambye, ariko se aba bantu baricaye bari mu rugo kandi barize bashoye amafaranga mu kwishyura za minervari n'igihe cyabo n'iki? Aba bantu turabagira dute Bwana Habineza?
Murakoze cyane. Nuko nari nayisobanuye mu ngamba nari nakoze ziri mu ngamba zafashe ko abo bantu babona ikintu bakora, harimo yo kwagura imibanire yacu n'ibindi bihugu by'abantu bakarambirwa kubona akazi mu Rwanda gusa ashaka kukabona mu bihugu by'ibituranyi. Bivuga ngo mu ya masomo bize abantu bakomeze kuba bakwiga cyane ibintu bifite agaciro ku rwego mpuzamahanga, ku buryo umuntu yava hano akaba yakora no mu kindi gihugu gito n'iyo yagira agace n'ahandi akaba yakora nta kibazo. Muri komisiyo nyinshi cyane zo kubona akazi mu Rwanda, icyambere cyo ubona bavuga ko umuntu agomba kugaragaza ko ari umunyarwanda, aho akazi kenshi cyane kose cyane cyane akarekani kuko niko biba bimeze. Nanone akahawe abanyamahanga nshaka kandi abanyarwanda batafitiye ubumenyi niko bakenera aba banyamahanga kenshi niko biba bimeze. Mu minsi ishize kuko twagaragaje ko harimo n'ikibazo mu barimu, ku rwego rwa mwari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa n'abarimu mu bindi bihugu ari nko muri Zimbabwe no muri Tanzania, ubwo niko habaye ubundi bumenyi buba bukenewe tukafite. So ndumva icyo ntacyo nshakira, ariko navuga ku bantu bacu bize bari bashobora kujya n'ahandi babe babona akazi muri za Congo, za Burundi, za Tanzania, za Kenya, za Uganda nayo buri munsi. Ariko ngenza bice cyane ku bisubizo bindi byongera kuri nayo navuze, hari ikintu kijyanye na politiki y'imari cyo mu cyongereza bakwita monetary policy cyangwa politiki monetary. Iyo numva mu kintu cya mbere Leta y'u Rwanda yakubye kureba kubagabanya ndetse n'icyo nari kivuga no mu nteko ishinga amategeko akora n'ubu ndagusubiramo, kugabanya za interest rate cyangwa se igiciro ku nguzanyo cyangwa se igiciro ku nguzanyo baca uyu muntu yigurije amafaranga muri banki zikagabanuka, kuko ubu usanga mu by'ukuri ziri hejuru cyane 19% 17% 20% na 20% ku buryo mu by'ukuri umuntu wese uzi amafaranga muri banki biramugora kugira ngo abe yashobora kwishyura
Honorable Habineza, reka tugushimire kuri ibyo bitekerezo n'ubundi turagenda tugana ku musozo bwana Habyarimana. Inama wari watangiye n'ubundi kugira icyo bivugaho, ariko sa n'ukomereza aho ngaho muri uwo mujyo dusoza ikiganiro.
Urakoze. Indi nama wenda najya nuko mu by'ukuri abantu batari kubasha kubona imirimo hari ubushobozi bwo hari icyifuzo cy'uko bashobora kuba bakwihangira imirimo,
ariko kugira ngo ibyo bintu bikunde nuko ibibazo bimwe na bimwe byabereye inzitizi byabanza gukemurwa. Hari ikibazo Honorable yavuze cy'uko inguzanyo zihenze, ariko mu by'ukuri ikibazo ku nguzanyo mu Rwanda, kubona amafaranga mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cy'inguzanyo zihenze, ariko ikibazo ni kubona amafaranga. Amabanki azana ibintu bitandukanye by'inzitizi, nko kugura umuntu urangije universite ngo banduza n'ingwate tubone kugura miliyoni, kandi ingwate y'ikintu kitimukanwa nose urumva ko iyo sambu cyangwa iyo nzu yazayivana kari yakirangiza amasomo. Hari ikibazo rero cy'uko amabanki y'ubwa yakeneye kwigishwa uburyo ki umuntu ashobora gukora produit iganisha kuri ba bantu kugira ngo birangishe imirimo bakabyigishwa kandi bakabikora. Hari ikibazo cy'uko hagombye gutanga ubujyanama kuri abo bantu bashaka noneho kuvuga ngo kugira ngo nkomeze nigenirwa nandika amabarwa nsaba akazi reka nihangire imirimo, akamya ahahera agisha inama kuvuga ngo niba ngiye wenda gukora umurimo runaka niyendi gukura isoko ni izihe standards zisabwa kugira ngo nibihe ireme rizarangwa n'iki mu byo nzakora kugira ngo mbashe guhangana ku isoko, ni gute nzagira ubumenyi bwo kugira ngo iryo reme kuko ndibagirize niyo nakura amakuru yo kuvuga ngo ndibona nzagurirwa na runaka cyangwa se ibikoresho nzakenera nzabibona hano n'aha, ubwo bufasha bukaboneka. Ibyo bizatuma abantu bamwe bavuga yuko mu by'ukuri batabashije kubona imirimo ngo bakoreshwe n'abandi bakihangira iyabo, kandi nabo bizafasha mu gukemura ikibazo. Ubundi muri rusange ni ariko ikibazo gihari mu Rwanda, haba ari abo ngabo bashaka kwikorera, hari abashaka gukorera ahandi, ni ikibazo cy'ireme ry'ubumenyi ry'uburezi bituma kugira mu by'ukuri gusohoka gutaha icyizere abantu barangije kwiga kugira ngo bayihangire imirimo cyangwa se bapiganwe ku isoko ry'umurimo. Kandi ugasanga mu by'ukuri nk'uko nabivuze ari ikibazo kireba buri wese cyagombye gukemuka buri wese uru rwego rubigize mu ruhare.
Bwana Strato Habyarimana, impuguke mu bijyanye n'ubukungu n'umurimo, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Honorable Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko, ukaba ukurikiranira hafi ibijyanye n'umurimo mu Rwanda, nawe reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri Sanga. Nanone nongere ngushimire. Nshimiye namwe mwese nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri Sanga, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Mbibutsa ko mushobora gukomeza gukurikira iki kiganiro ku rubuga rwacu rwa interineti w'eshatu radio yacu voa.com. Nshimire mugenzi wanjye Dieudonne Cyubahiro wamfashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Mwarimu nawe urero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo. Iburu muhanzi w'indirimbo bizakubera inzira y'ubutwari, niburu umukinnyi w'umupira bizakubera inzira y'ubutwari. Wowe morozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari, wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari. Padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari, pasitoro profete na shehe izakubera inzira y'ubutwari. Wowe ushinzwe isuku n'isukura izakubera inzira y'ubutwari, wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari. Mwana wanjye utarigwa ndagukunda kandi nkunda Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurutura uzarubere intwari uzabigenzi uzabigenzi w'umwami manzi uzabigenzi busa ikivi kibe nta mwana wanjye uzabibari ndagukunda kandi niyo mpamvu ngiye kurugutura.
uzarubere intwaro uzabinyetsi uzabinyetsi